Bye.
Oh yeah.
Bye. Sure.
Nakuja, baby, nakuja. I love you, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama jari, mie. Kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie. Wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja.
Nikamate, kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, olivyo teacher. Mambo joro joro. Mama, bonita, bure momororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie. Wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja.
Oh baby, njoo, njoo, njoo kurosa.
Die.